Kizito we yari yashinzwe by'umwihariko ubukangurambaga cyane cyane mu rubyiruko cyane cyane mu gutuma mu gihe amaze kwizezwa yuko kwizezwa bitangaza byuko mu gihe intambara nibikorwa bihungabanya umutekano bizaba biri biriho bikorwa hazaba hakeneye inkunga y'urubyiruko rwamaze gukangurirwa ibikorwa by'iterabwoba no gukoresha no gukora n'iyi mitwe bigaragara yuko yafashwe mu by'ukuri bitegura gutangiza ibi bikorwa yari no mu itsinda ry'ubujyanama ry'uburyo bategura kwica bamwe mu banyapolitiki harimo guhungabanya umutekano ugitera grenade nk'uko muza kubibona ubwe ariyemerera ko abimaze mu amezi abiri.
Umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga wari umaze iminsi bivugwa ko yaburiwe irengero, umuyobozi wa CID Tewose Badege yasobanuriye itangazamakuru ko afatwa nk'uwari ku isonga mu guhuza ibi bikorwa byose, ndetse itsinda rye akaba ariyo ryinjije Kizito Mihigo mu bikorwa byo kugirira nawe ubutegetsi. Iri tsinda kandi rishinzwe ko ryashakaga gushakwa umuntu wabe igitambo ngo mu rwego rwo guhorera Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo. Dukuzumuremyi Jean Paul we yahoze mu gisirikare, we bivugwa ko yafashwe ategura ibikorwa byo gutera grenade ku nyubako nini iri mu mujyi wa Kigali yitwa City Tower, ngo yaba yaramaze guhabwa amafaranga agera ku 300,000. Muri iri tsinda harimo umugore umwe Agnes Niyibizi, we ngo yari ashinzwe kubika amafaranga no kuyageza ku bo yari agenewe. Uko ari bane bose biretswe abanyamakuru. Kizito yambaye amapingu imbere y'itangazamakuru agaragara nk'umuntu usa nkaho nyine atuje, yabwiye itangazamakuru uko yinjiye muri iyi gahunda. Rego
icyo nababwira nuko nari nziranye n'aba n'umuntu umwe witwa Gerard, niyo mugabo, hanyuma aza gutuma amenyana n'undi muntu rero wakoranaga n'iyo mitwe, biza gutuma tuganira ibiganiro bibi, ibiganiro bisebanya bisebya leta bikora ibyaha bababwiye. Ibyo biganiro nibyo nakoreyemo ibyaha byose, ibiganiro byo kuri Skype no kuri WhatsApp nta rundi ruhare rurebye nigeze ngira, ariko nizere ko tuzagira umwanya wo kubiganira birambuye, kandi ndizera ko iki kibazo ndimo kizaha amasomo akomeye abanyarwanda bose. Isomo rya mbere ni uko abanyarwanda bose bagomba gukora attention, bakirinda cyane cyane abafite ibibazo mu buzima bwabo, bagakora attention kugira ngo abantu bamwe na bamwe bataboneraho bakabajyana mu ngeso mbi no mu byaha bikomeye. Amasomo yandi numva igihugu kigomba kubona ni uko abanyarwanda bagomba kwiga urukundo.
Indirimbo Kizito yaraherutse gusohora yise Igisobanuro cy'urupfu yagarutsweho n'itangazamakuru, abanyamakuru bashaka kumenya niba iyo ndirimbo ariyo ntandaro yitabwa muri yombi rya Kizito Mihigo. Umuyobozi wa CID Tewose Badege yagize icyo abivugaho.
Abashinzwe iperereza ngira ngo isa nkaho batari cyane muri iyi environment y'indirimbo, ko ibyaha ubundi bihari biraremereye cyane kurusha n'ibyo abantu bavugaga mu ndirimbo. Ikintu kimwe nababwira kuri iki ngiki ni icyo umugenzacyaha yamubajije, hari ibibazo abagenzacyaha babaza iyo bariho basoza interrogatoire. Yaramubwira ati ariko se iyi ndirimbo waba wararirimbye waramaze kuba umuyoboke wa RNC waratangiye imigambi? Icyo yashubije ni ikihe? Ndibaza ko aricyo ndibuvuge cyonyine tukazarekeraho. Yabwiye ati mu by'ukuri ati sinigeze sinatumwe n'abantu n'abatwatangiye gukorana guhimbiriya ndirimbo. Ati uyu munsi nsubije amaso inyuma nibwo nanjye numva ko kuko nari natangiye gucengerwa n'amatwara yabo.
Abari bose uko ari bane baragezwa imbere y'ubushinjacyaha kuri wa kabiri, ubushinjacyaha nabwo bukaba butagomba kurenza iminsi itanu butarabageza mu rukiko. Ibyaha baregwa bakurikiranyweho biramutse bibahamye bahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 25. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.